Binadamu bwana wapendi kuona samasi ana shine ana pushina ndinga wapo watakao sema skizi kama naringa anauza madawa Freemason au mkinga Mungu kapiga cross imekutana na winga pinga
respect is important chimbi Liu Kang Liu mze baba baba see them bitch Alibaba Fitumazuna wa Black Cobra baba tura legendary watoto wa Black Ego Kudera Syria, Seleman Baba Rashidi Wasalimie sana wanangu wa 92 kikosi Champion Mido Watoto wa Msasani, Baba Fei wajichome Kidari wajichome, watoto wa Rodi Nakubali sana watoto wa Zoni Leo Kanda Bongo Dani Bengwa Bongo Prosecutor Bongo Dafa Bongo Nizwa Bongo Wa Bongo Fernando wa Bongo Champion Katoto, Nula Simba Bongo, Nikiwa Katoto.